no tusabe tubimanyisa omutonzi w'enseno ayambe atukyusize embeera leka tusabe tubimanyisa omutonzi w'enseno ayambe atukyusize embeera kutensa kwababi kwefuze enseno
ebiseera bwe bituse bw'oba otambula amakubo go
mu kifo ky'okusanga omuntu wakiri osanga empologoma kubanga empologoma ekulekane weegendera nayo oyo omuntu munno abanga akulowooleza ntaka
ebiseera bwe bituse bw'oba otambula amakubo go
mu kifo ky'okusanga omuntu wakiri osanga empologoma kubanga empologoma ekulekane weegendera nayo oyo omuntu munno abanga akulowooleza ntaka abandi basaira ddala leka tusabe tubimanyisa omutonzi w'enseno ayambe atukyusize embeera leka tusabe tubimanyisa omutonzi w'enseno ayambe atukyusize embeera tajetunamuta ensejja kuniikirira
ne bakwata ne basiba ne bamussa mu kidomola
ne baleeta olwegi lwa sinini ne bayiwako nasaanawo
ne batuuka we batuuse ne bakyama okugula ku bbiya
n'enkoko ne balyako nga beekulisa eddimu ezito
emiranga ne tukaabaffe
ne beeyozaayoza olw'ekyo ekyanambiriza Leka tusabe tubimanyisa omutonzi w'enseno ayambe, atuchusi zembe.